Genie X double six.
D9. Another one, no, no. Yeah. Nah, nah, no. I give you this love, nah, nah, no. Big gift from my mother, oh, show, lele. Oh, le, wako. Be careful. Understand the one me now. Was a brother of you for all of them. Now all of them they call me shem. In the know he's Uriya Kinaka Sorum Missy Many Ila wangu anana jua amuamini. Siorata siosura koten yamsini. Kama wana kasura oni wakwenu nyini. Wakwangu yuko mwa yuko bomba. Wakwangu yuko fresh kakamilika. Wakwangu yuko mwa yuko bomba. Wakwangu yuko fresh kakamilika. Cute girl, cute girl, she's in my cute girl. I feel like she changing my settings. From body stuff to good things. Wonder, 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 I call her wonderful. Nobody loves her the way that I do. Miku wana ena Johnny Koju. Kizuri ya kina kasoro mese manyini. Ila wangu ananajua amuamini. Sio ratha sio sura kote niamsini, niamsini. Kama wana kasoro aoni wakwenu nyini. Wakwangu yuko mwa yuko bomba. Wakwangu yuko fresh kakamilika. Wakwangu yuko mwa yuko bomba. Wakwangu yuko fresh kakamilika. Kasoro aoni wakwenu nyini. Wakwangu yuko mwa yuko bomba. Wakwangu yuko fresh kakamilika. Wakwangu yuko mwa yuko bomba. Wakwangu yuko fresh kakamilika.